ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram, turi kuri VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hariho niki inyumva nkumve uko tugitangiye uko kiriho muri studio ya Karindwi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 hano ku Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri Sanga. Icyo uyu munsi kiratutwara mu Rwanda, aho ku itariki ya 9 z'uku kwezi, bamwe mu bisanga muri bumwe mu bwoko gakondo, amoko agera kuri 18 agize umuryango mugari w'Abanyarwanda, barateranye bemeza umwe muri bo nk'umukuru w'ubwo bwoko, abo nabo mu bwoko bw'abakono. Nyuma y'iminsi 6 gusa iryo koraniro ribaye ku itariki ya 23 nanone z'uku kwezi, haba inama yishwe nyunguranabitekerezo yahurije hamwe abanyamuryango b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda. Mu byaganiriweho harimo ibyerekeye iri koraniro ry'abakono, bamwe mu bari baryitabiriye banitabiriye iyi nama ya FPR, uhereye ku wari wahawe inshingano zo kuba umukuru w'abakono, Bwana Kazoza Juste, Vice President wa Sena Nyirasafari Esperance, n'abandi barimo Vice Mayor wa Musanze ushinzwe ubukungu Andrew Rucyahana n'abandi. Abo rero basabye imbabazi President wa Repubulika na Abanyarwanda bakoresha amagambo akomeye nko kuvuga ko bakoze amahano batarebye kure, bagize umurengwe, bibagiwe vuba, n'ibindi binyuranye bakoresheje. Itangazamakuru ryo mu Rwanda ryanditse ko mu basabye imbabazi harimo na Musenyeri John Rucyahana, uzwi cyane mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, cyane cyane binyuze muri gahunda yari yaratangije yo kubyigisha muri za gereza. Iyo nama yarangiye hatangajwe ko umutware w'abakono akuweho. Intego y'ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi si ukuvuguruza cyangwa gushyigikira ibyakozwe muri izo nama zombi, ahubwo ni ugusangira ibitekerezo ngo turebe uko dushoboye niba koko ishyirwaho ry'umukuru w'ubwoko bw'abakono ryari ribangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda mu buhe buryo. Indi myitwarire se abantu bashobora kugira yabangamira mu buryo bashobora kutamenya ubumwe bw'Abanyarwanda ishingiye kuzihengingo. Abatumirwa bacu b'uyu munsi tuhereye kuri Bwana Gihanze Musasizi, umuhanzi akaba umwanditsi. Uyu igihe kimwe yigeze kubashinzwe umuco n'uburere mboneragihugu muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ikiriho. Bwana Musasizi, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Kagira Imana ndabaramukije, mbabwiye mugire imigisha n'amahoro y'Imana kandi bakuru babasekere. Yego, nkaba nishimiye ubutumire bwo kuza kujya mpaka no kuganira ku kumukuru w'umuryango n'icyamarira abashinzwe abavandimwe be nuko yakwitwara muri iki gihe niba bibangamye cyangwa bitabangamiye gahunda zireba abandi banyarwanda. Murakoze.
Turi kumwe kandi na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, uyu ni umunyamakuru ukuriye nyir'ikinyamakuru Renaissance, ariko akaba akora no kuri BNB FM, akaba umusesenguzi ukurikiranira hafi amakuru y'ibera mu Rwanda. Bwana Jean-Baptiste Karegeya, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Ijwi rya Amerika, mwakoze kuntumira, zuhuze n'umutumirwa mugenzi wanjye. Niba ari musasizi naba nzi mu kirezi umumpere yambo.
Leka abikubwire niba ariwe.
Kagira Imana niwe.
Ndabibuka mwembi mu kirezi bande.
Reka noneho tujye ku nsanganyamatsiko y'umunsi. Duheri wawe Bwana Jean Baptiste, wowe uri umunyamakuru ukurikiranira hafi ibibera mu Rwanda. Ibi bintu biba byabaye nk'ikintu kiguye gitumo abanyarwanda, kuko byahise bikwira mu itangazamakuru ryo mu Rwanda rinyuranye, biravugwa bimera nk'ikintu kibaye nk'igitunguranye. Ubu bihagaze bite ikibazo cy'inama y'abakono n'ibyayikurikiye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, mu muryango nyarwanda, wowe uhari bimeze bite?
Murakoze cyane. Nyuma y'izo nama ebyiri nk'uko wabivuze, nta kindi gikurikiraho cyane, ariko icyo abanyarwanda basigaranye ni uburyo inama y'abakono yateguwe, igateguranwa imbaraga, igashyirwa mu Kinigi muri hoteli ikomeye cyane, ikitabirwa n'abakomeye, abantu bagera muri za 500-600. Hanyuma nyuma y'ibyumweru bibiri gusa hakaba indi ihita abari bari mu ya mbere, bamwe bari batangiye gusaba imbabazi nka Gatabazi yazisabye rugikubita, ariko nyuma y'iriya nama hagasabwa imbabazi muri rusange. Vice Mayor wa Musanze Bucyanamuwe Andrew asaba imbabazi, bucya anegura na se umubyara Bishop Rucyahana John wagaragaye nk'uko abivuze mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, nawe agasaba imbabazi. Hanyuma harimo na Vice President wa Sena, niwe wavuze ati twakoze amahano. Igisigaye mu mitwe y'abantu nubwo bitakivugwa cyane ni uburyo igihe inama yateguwe uko ingana, inama ya mbere uko yateguwe ntabwo kingana n'icyateguwe mu inama ya kabiri, kandi noneho n'izo mbabazi kuzisaba habayemo nk'ikisa no guhutiraho, niko nabivuga. Uko igikorwa cyateguwe amezi bagatora bakatumira bagatora bagatanga ibirango, ngira ngo niba n'umutware w'abakono yararahiye, kuko ntabwo nari ndiyo, ariko ukabona ko indi nama imwe iteguriweho ba bantu bose bakaza basaba imbabazi. Igisigara mu mitwe y'abantu nkatwe dusesengura ni ukubanza tukamenya ngo ese bajya guteranira mu Kinigi imyiteguro yagenze itese, ntibari bari konvenki bafite biyemeje bati iki kintu turakizi kandi hari icyo cyamara. Nibaza ko batari bagamije wenda gusenya ubumwe bw'abanyarwanda nubwo byagaragaye gutyo, ariko noneho bagombaga impamvu uvuga ko imbabazi zihuse ni uko bagomba kubanza bagasobanura ati nyamara uko twihuje twari tugamije kunganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwa hafi cyangwa bwa kure bwa bumwe bw'abanyarwanda. So nubwo uva mu gihe cyo gusaba imbabazi ntabwo hagaragayemo icyo kintu cyo kubanza kuvuga ngo ese nibura mwari mugamije iki cyangwa se bimeze bite, se bibavuyemo cyangwa biracyabarimo. Ubwo rero nibyo byatumye nicyo gisigaye mu bantu nubwo kitakiri kuvuga mu itangazamakuru, nicyo kintu cyo kuba nk'igihe muri timing utegura inama nk'iriya ikaba, ariko akazi ndi mu byumweru bibiri abari barimo bagasaba imbabazi bivanyemo icyo bari barakoreye ya nama, aho niho hantu wumva rero haba hadasobanutse.
Mukanya ndajya kwa Musasizi, ariko ndagira ngo nse nugaruka kuri icyo kintu, kuko niba nk'uko tubibonye harimo bamwe mu bantu bazwi kuba barigishije barashyigikiye ubwiyunge bw'abanyarwanda nka Musenyeri John Rucyahana, ni umuntu mukuru ukuze kandi wubatse iryo zina mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Iyo nama nk'uko ubivuze yamaze igihe kirekire itegurwa, ku buryo umuntu nkurikije uko ubivuze yakumva yuko mu by'ukuri yari izwi. Icyo kintu cyikubagaho cyabaye cyo kuvuga ngo ibintu birahindutse bibaye kureba hafi bibaye umurengwe haba hari inkomoko yacyo haba hari bivugwa cyangwa ibinogwanugwa abantu bavuga bati dore uko byagenze byatumye bihinduka hute hute
ntabwo nabasha gusobanura ayo magambo ukurikije abayakoresheje iby'umurengwe byakoreshejwe na Bishop John Rucyahana ariko ntabwo nahamya aho ryaturutse buremere bwaryo gusa gutegura iriya nama byasabye imbaraga zitapfa guhita zibagirana inzira byaciye kugira ngo iriya nama iterane amafaranga gutumira kwitabira byafashe umwanya ku buryo guhita umbwira ngo mu gihe igihe cyamaze bategura kugeza bageze bashyizeho umutware w'abakono noneho mu gihe gitoya bati ari umutware ati singiriwe abasaba imbabazi bakazisaba ntabwo gisobanuka ariko ngo biba bivuga ngo hari izindi mbaraga ikigaragara nuko inama ya kabiri yari ifite imbaraga nyinshi cyane kurusha iya mbere ku buryo bihita bihindura imitekerereze y'abagiye mu ya mbere hafi ya yose
Bwana Musasizi wowe nigeze no kubivuga ko wigeze kugira inshingano zo kwigisha uburere mboneragihugu ubwo ni ukuvuga ko wagize uruhare mu by'ukuri nawe mu kwigisha ubwiyunge bw'abanyarwanda ni gute inama nk'iriya gushyiraho umukuru w'ubwoko bumwe cyangwa se igihe ubwoko bushyizeho umukuru wabwo byaba imvano y'amacakubiri mu banyarwanda
urakoze uyibukije ko hari andi mayo yanjye nanyuze icyo gihe nari mfite umwirondoro ugihetse etiketi koloniyale yitwa Jule kugira ngo hatajya bigira ngo hari icyo nifuza nibyo koko ibyo bikorwa byo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge narabikoze muri Departement d'Education Civique ntabwo mu nshingano z'icyo gihe uko nzibuka kuko iyo komisiyo ntikiriho ariko kandi maze igihe ntabikoramo ni ukuvuga ngo hari amadetayi hari amagambo arambuye ntari bubone ariko ashoboka yose ndayakubwira kandi aho nsobwa kugura nsubizamo ndakora nta kibazo ntabwo mu bikorwa bishimangira ubumwe n'ubwiyunge by'icyo gihe kuvuga ko imiryango itagomba kubaho cyangwa itagomba kugira mahuriro nta byo nibuka gusa ndetse hari naho hari departement yayishinzwe gushyigikira ibikorwa bitsura ubumwe n'ubwiyunge bihuza abanyarwanda mu runyuranye rw'abanyarwanda iyo departement ndumva ari departement cyangwa sinibuka niba ari division ariko yari ihari ifite ndetse n'inkunga ikomeye yahabwaga n'imiryango mpuzamahanga nka GTZ Union Européenne n'abandi baterankunga bo hejuru ku buryo hari igihe wumvaga naganiraga n'ubikoramo akambwira ati umunsi ndajya kureba bapfakazi bahanaha bakora imirimo runaka yo kwiteza imbere mu bukungu ubwo urumva icyabaga kibahuje baraga ari abapfakazi bakaba bafite umuntu ubaserukira iyo bibaye ngombwa wakwita umukuru wabo nawe hatoye bagaha ijambo ngo ajye arijyanaho igomba kugera ugasanga abantu bashobora guhura bafite ikibahuje kinyuranye bitewe ndetse n'uko bari association arbitre lucratif no lucratif nk'amadini nk'abaki hari abantu bahora bahura buri cyumweru bakambaza umwami wawe Yesu Kristo sindi niba nawe ubwo ngubwo bazava ku umwami atakiriwe cyangwa bakazajya babisabira sinzi uko byagenda ariko icyo kibazo cy'abakono uko umuvandimwe Karegeya abiseruye yumvise harimo ikintu kitumvikana avuga ati byateguwe neza cyane bitegurwa igihe kirekire haba inama ya mbere hari iya kabiri ubwo nabaza impamvu kuki baretse ngo bibanze bibe barebe icyo biri bubyare kandi bashobora kugikeka amababa ubwo naba mbasubije ijambo
ubwo wenda ntabwo nkuko yabivuze ntabwo yari muri iyo nama nanjye ntabwo ariho narindi ariko mu buryo bwumvikana ntekereza ko ibyavugiwe muri iyo nama mu by'ukuri ari cyo kingenzi umuntu yakeka akavuga ati se haba haravugiwemo ibintu noneho bibangamira ubumwe bw'abanyarwanda uko mbyumva nta byigeze bigarukwaho mu itangazamakuru ahubwo icyabayeho ni igikorwa ubwacyo sa nkaho aricyo urasukiraho igikorwa cyo gushyiraho itangazamakuru ryo mu Rwanda bamwe babyise kwimika abandi babyita gushyiraho igikorwa ubwacyo cy'umukuru w'umuryango w'ubwoko runaka ubona cyabangamira ubumwe bw'abanyarwanda
nkomeje umukuru w'umuryango mu migenzo yitwaga iya kimeza miryango umukuru w'umuryango ni umuntu ushyirwaho kugira ngo asigasire imibereho myiza yatinda ubukenya mu bantu asangiye nabo igisokufu ubwo rero ni ukuvuga ngo umukuru w'umuryango ntabwo ari umutegetsi ni umuntu ahubwo uba yikoreye imitwaro iremereye y'abantu bose bari munsi ye ntabwo rero navuga ngo icyo gikorwa cyasenyaga imiryango nyarwanda bwongiye mu muco mu mateka
ariko nta nimikwa
umukuru w'umuryango adahari aba mu muryango niho bagiraga amakimbirane ntagire uyakemura umukobwa urushye ntabone w'umuhingarigari mbese ni ukuvuga ngo umukuru w'umuryango yari ashinzwe gucunga ubuzima kugira ngo busugire ntabwo rero navuga ko nakumva ko niba umuryango witwa Bakono uteranye ugasanga hari ibigomba gufashanya kugira ngo ugereho ababugize bashobora no kuba ari nk'uko bategura cyangwa ikindi kirori bakavuga bati duhure tubigiye nuko bizagenda ntabwo mu by'ukuri icyo nakwita urutonde rw'ibyigwa n'ibikorwa byari bigamijwe ntabwo turufite ntabwo ye narwumvise ngo mvuge ngo hari icyo ruhishe kigamije kurimbura nakwita mbese kigamije kurangamira imbaga y'abanyarwanda ubwo rero nk'uko n'indi miryango yaterana ifite imanza zayo igomba kurangiza mushimire na leta ejo bundi nabonye hari abaterekera ku mugaragaro niba se ngomba guhamagara bene wacu tumaze dusangire itungo dutonore twibuke kanaka ingabwa yacu ubwo se navuga ngo ndabitangaza ntabyo natangaza kandi nabatumira ubwo se naba mbangamiye abanyarwanda naba nkubangamiye wowe cyangwa naba mbangamiye kariya usibye ko nashobora kumutumira ngo rero dusangire dutonore inyuma wenda niba batarabikoze ibyo simbizi ubwo wenda hari abagira ingingimira kubera iyo mpamvu ariko mu by'ukuri ku bisanzwe njye ndumva ntacyo nabinengaho kereka bibaye hari ikindi bihishe noneho kuko hari ukuntu ngira ngo nkubwire ukuntu mu Rwanda nkereka ko ubutegetsi n'abaturage babanye ndabigenekereza mu nziga eshatu uruziga rw'imbere nita RPF rukaba rwumbatiwe n'uruziga rwa kabiri rwitwa guverinoma y'u Rwanda inyuma yazo zombi zikabumbatirwa n'uruziga rwitwa abanyarwanda twese muri rusange noneho muri izo nziga zose urafitemo imirongo ica hagati mu nkingi y'inkomangiro iri hagati ni ukuvuga ngo nk'uko amasera yiga arashushanyije noneho hagati ya buri masera abiri abangikanye ubwo ni umuryango w'abanyarwanda urimo imiryango yose uko ingana ni myinshi rwo tuyitondekanye gutyo mu buryo buzengurutse harimo n'abakono harimo abakono bashobora kuba bari muri FPR hari n'abakono bashobora kuba bari muri guverinoma hari n'abakono bameze nkanjye nawe n'abandi batari muri izo nzego zose ubwo abo bakono bari muri guverinoma n'abari muri FPR na FPR isigaye itari abakono hari icyo bashobora kuba baraduhishe tutumva kugira ngo tube twakumva impamvu icyo gikorwa cyabaye noneho FPR ikaba ariyo ibikorera inama hatangazo rya minisiteri ishinzwe ubumwe numvise ibyamagana ubwo wenda ni ukuvuga ko babonye nabo ntacyo byangiza muri gahunda yabo noneho umuntu akaba yakwibaza ngo abakono bahemukiye abanyarwanda mu kahe kageni cyangwa se bahemukiye SPL mu ruhe rugero ese ninde bahemukiye nabyo bikamenyekana murakoze
ye reka turagaruka mu kanya reko reka twihute tujye ku mirongo ya telefone twakire bwana Nitanga Simon ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
ngo murakoze
igitekerezo aho uherereye
ndi mu Rwanda mu majyepfo ndagira ngo rero mbere yuko ngira na kinini mvugaho mbanze mbaze wenda karagaze kumfasha atubwire se kuba wenda umuryango w'abakono wari dekarayi ndabyita kwidekarara ukavuga ko ushyizeho umwami wabo cyangwa se bimwe kuko iyo bimitse urumva ko biba ari umwami bakavuga ko bimitse umwami wawe se ubundi abakono bwite ubundi nungu akabaye umuryango cyangwa nubwoko amoko ya Kinyarwanda twa azi by'abasinga n'iki
ariko Simon buretse nange nkubaze urabihamya yuko bamwimitse cyangwa ni imvugo yakoreshejwe n'abanyamakuru kuko kwimika himu mwami sinzi urabihamya neza ko ariko byagenze
ubwo ari imvugo yakoreshejwe n'abanyamakuru kandi tukabona ibyo yahawe n'icyo bisobanuye cy'umu yahawe byagiye kunze n'ibyo kurinda nk'umuntu w'umwami
komeza ikibazo cyawe arakumva karage
birantana ntago rero baguha icumu baguha ingabo uko biri kose harimo no kwimika cyangwa se gutorwa ni ukuva ko hari icyo uhagarariye uzayobora uzarinda ibyo birimo icyo ngicyo ndagangaze kumbwira mbwire ubundi byakabaye ari umuryango koko cyangwa ubundi ni ubwoko bitakimbwireho ambwire uburyo babyita umuryango kandi tumva ko abakono barimo mu bice bimwe by'abanyarwanda nk'uko amanuza amahanga ubwoko bubigaragaza hari ibice hari abasinga hari abacyaba n'abandi ibyo murabizi atubwire rero uburyo bo bagumya bakabyita ko ari umuryango ikindi ngeze mbibona rero ku bijyanye n'ibi nkeka ko nje bitaba biri mu murongo turimo nk'abanyarwanda ugaragaza ko twese turi abanyarwanda nyine habayeho icyo kintu cyo kuvuga ngo batoye uhagarariye abakono reka ko n'abandi wazageza igihe wenda uyu munsi turi muri 2023 birabaye hatagize uwamagana rero nkeka ko byazagera n'igihe n'abandi bavuga ati nimba abakono baramaze kwidekarara bafite umuntu bahagarariye kuki twebwe nk'abasinga tutafata umuntu ngo aduhagarariye bikagenda gutyo
ubona
usanga habayemo ibice byinshi by'abantu bihitaba ngaba bihitaba
unyihanganire ntabwo nkuca mu ijambo ndatekereza ko nakaragiye kumva ariko utaragenda ndashaka kukubaza ubona amoko yose yo mu Rwanda aramutse agize abakuru bayo byaba byishiki ku bumwe bw'abanyarwanda
ibyo ntacyo byaba binafashije kuko twese turi abanyarwanda kuki bagomba gushaka ikindi kintu gihagararira umuntu kandi tuzi ko twese ari abanyarwanda kuki bagomba kumva ko hari ubwoko n'ubu buriho kandi twese tuzi ko turi abanyarwanda
none ariko buri muryango ugira uwuhagarariye
ibyo bigomba kuba mu miryango nyine bigahamayo ntabwo bigomba kuza muri rusange ngo usange tuvuge wenda muri Musanze hariyo abakono mu majyepfo hariyo abasinga iburengerazuba hariyo abacyaba ntabwo ibyo ngibyo ariko bigomba kugenda muri rusange tugomba kumva ko twese turi abanyarwanda
reka dusabe Murangwa abe yihanganye gato karagiye abanza gusubize kuri ibyo bibazo Jean-Baptiste.
Oma. Arakoze umuvandimwe ubajije ibyo bibazo. Ubundi ngira ngo imiryango imwe n'imwe cyangwa ishamikiye ku bwoko buri ya 18 abakona baziga babagesera abanyinginya iraterana. Bamwe bakamenyana bakagira ibyo baganiraho icyo bagamije kugeraho gutezanya imbere. Ariko kwitwa kwimika kwitwa umutware guhabwa ingabo guhabwa icumu kwitwa umutware w'abakoro icyo nicyo gishobora kuba gifite uburemere ntabwo ari inama isanzwe ibimina amatsinda amakoperative donc ayandi makoranira araba nk'uko amategeko abyemera itegeko nshinga ibyemera na universal periodic review ibyemera ko uburenganzira bwo guhura bwemewe ariko barahura bakora iki ikibazo warubajije uyu mugabo ati ari cyo byakwangiza nge nibaza ministeri ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda ariyo yakabihaye umurongo abakono bateranye bimikumwa umutware nta gahunda nta polisi bigenga ihari ariko nibivuze ko ariya moko 18 atabyazwa umusaruro dufite ikibazo mutatu urugero iyo tuvuga ngo dufite ubucucike muri gereza cyangwa amadosiye yo mu nkiko ni menshi cyangwa se tufite abunzi wenda nabo rimwe na rimwe abantu batizera nibaza ko hari polisi yo kumanaginga buri bwoko 18 ikirego cy'abantu bahemukiranyijwe kibanza muri uwo muryango ushingiye kuri bwa bwoko ariko ntibitwe polisi niyo yavuga ngo ese abakono bo muri Musanze barangana gute bakemura ibibazo bafasha iki mu mwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bafasha iki mu bibazo igihugu gifite nabo ari ikintu cyo gupfa gutererana kuko nabariya nabo ni bazima iyo mvuze ngo ni bazima nta burwayi bafite gatsi babatekereza kuri kuba igitekerezo cyaraje kivuye muri bo bwoko bumwe kuba utekereza ko nandi moko yabitekereza birashoboka ahubwo leta yikabiha umurongo ikavuga ngo niba muteranye muraterana mungana mutya hari inzego murakora ikitwa gutya ariko ntabwo bivuga guhita babizi kubizinzika byo bikavuga ngo birahagaze burundu ntabwo ari gukemura ikibazo nibyo nakugaraga ngo inama yateguwe amezi n'amezi ntabwo bayigiyemo basaba imbabazi mu gihe cy'ibyumweru bibiri ngo uvuge ngo ibyo bintu biruzuye.
Bwana Louis Murangwa ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane nitwa Louis Murangwa mererere Kigali ikibazo ndi kubaza kubera iki bimitse umutware wabo ndavuga bakora kandi tuzi ko mu Rwanda dufite umuryango umwe ari we RPF Inkotanyi nk'abanyarwanda duhuriramo ikindi none sikuki bahindukiye nyuma bakaza bagasaba imbabazi babonye ko ibyo bakoze byari binyuranyije n'ibyo igihugu politike kigenderamo. Murakoze n'icyo kibazo.
Ariko Louis nagira ngo nkubwire yuko nibyo koko FPR Inkotanyi mu Rwanda irahari ariko hari n'andi mashyaka hari abandi batayirimo hari za PL hari za PSD hari n'indi mirya n'andi mashyaka ibyo byo urabivugaho iki
kuba rero amashyaka hari turabizi ko arahari ni menshi ariko icyo tureberaho cyangwa icyo nshaka kuvuga nuko ari umuryango uhagarariye abandi muri iki gihe kandi ibyo ivuze ntawe abihakana kubera yuko biragaragara ni ibintu bigaragara kandi ntawe abihakana ibintu by'amoko byaraciwe niyo mpamvu n'u Rwanda bigushyiramo imbaraga wese yashyizeho umutwe wabo ndumva byazana amakimbirane abazigaba bashyize abaho abasinga ndumva byaba ari ibintu bitari sawa rwose.
Bwana Musasizi Louis Murangwa ati ni ibintu bigaragara ati kandi buri bwoko bushyizeho ubuhagarariye ni ibintu byazana amakimbirane urabivuga wese.
Urakoze ndamushimira Louis Murangwa kubera ko hari akantu gashyashya azanyemo aho avuga ati umuryango tuzi mu Rwanda nk'abanyarwanda twese duhuriye mu RPF kandi ntabwo wabihakana ibyo ni uko abyemera usibye ko mu rwego rwa organigramme cyangwa se structure ya leta navuga ko hari aho nemeranya nawe ariko handi nanone nkavuga ngo umuryango turiho tuvuga ntabwo ari umuryango ushingiye ku bitekerezo bya politiki yewe umuryango mvuga nimvuga umuryango mvuga umuryango uje ukurambere runaka abene Rwanda abene Gitore abene runaka nabundi nkumbunite umuryango yewe niba rero abo bakono barakoze icyo nakwita glissement semantique bagafata umuryango nawo wa Kinyarwanda bakajijisha bakabita ko ari umuryango wa politiki icyo nicyo navuze hari intersection ihuje abakono na guverinoma na FPR twe tutazi ibiberamo ntabwo rero navuga ngo umuryango inama y'umuryango yateranye y'abakono yateranye ari umuryango politika cyangwa ari umuryango gakondo iyo done ntayo mfite ariko rero none ntibaza ni ese yaba yarateranye ari umuryango politike ko nimva n'abasabye imbabazi bavuga bati twararangaye twararenzwe ibyo bikorwa byateguwe gutyo inzego zishinzwe iperereza rya RPF ziri hehe ko ariyo moteri y'igihugu nk'uko umuvandimwe bivuze ati ntawabihakana kandi niyo twese duhuriye ikindi ubumwe bw'abanyarwanda buvugwa bufite izihe atribi ni ukuvuga ngo ibiranga ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo wavuga uti bwahungabanye kubera igikorwa iki n'iki cyakorewe mu rusange ni ibihe ubumwe bw'abanyarwanda buba bwo iyo ari bubaye hagati yande nande iyo bubaye mu kihe gikorwa iyo bubayeho ryari bukorewe hehe ibyo urumva
birasaba ko abashinzwe gusakaza programu za leta bagomba kurushaho kunoza imvugo yabo mu gutanga amabwiriza agenderwaho kugira ngo abashinzwe kuyashyira mu bikorwa babashe kubumvira neza kuko bishobora kubyara urujijo obscurantisme mu mibereho kandi ahigeza uretse abana bavutse nyuma ya 94 n'abari impinja abandi twese tubahazi burya n'uwakwibeshye ko yabyungukiyemo wese bafite icyo yaduhumbuye matazi dukomeze.
Bwana Karajya Mukanya yaravuze ati biramutse bihawe icyerekezo na ministeri ishinzwe ubumwe byagira icyo bitanga. Inyandiko zihari cyangwa se ubushakashatsi buhari bugaragaza ko abanyarwanda biyunze kuri 94%, ariko urumva ko aba bantu bahamagara bafite impungenge z'uko buri bwoko buramutse bushyizeho umutware wabwo hashobora kuvuka ikintu gisa no kuvuga ngo buri bwoko bugira akarima kabwo noneho bikajya kuba byarangira nizo mpungenge bafite bikaba bishobora kurangirira muko habamo amacakubiri. Ntubona ko kubibuza gufata iyo ntera ari cyo gikorwa gikwiriye Bwana Musasizi?
Urakoze kuri icyo kibazo. Ntabwo navuga ngo birakwiriye cyangwa ntibikwiriye kuko navuze ko umuryango yenemera mvuga ari umuryango gakondo ushingiye ku gisokuru runaka inzu zikura zigasagamba zikabyara ikintu kinini kigifite. Kuvuga rero ngo kubuza abantu kuvuga imiryango yabo no kuyimenya ubundi imiryango yavuzwe abasekuru abakurambere n'iki kugira ngo barwanye ikibazo cya Constantinople au départ mbese mu ntangiriro abantu bakimera ikimeze imiryango nyine abantu bagikura batarabanishi ngo bagerekerane batangire kuryana ntabwo umuntu ndetse no hambere ho myibukira mu myaka za 80 n'umwana ariko numvaga ngo abantu bagiye gushyingirwa bagiye kuvuga amasekuru kubera iki bavugaga amasekuru ni ukugira ngo barwanye mbese barandure ingingimira cyangwa gushidikanya yuko umwe mu bagiye gushyingirwa adahuje igisokuru n'undi. Noneho ubwo rero wumva niyo miryango imyinshi ibereyeho kugira ngo igire imihango gakondo ya Kinyarwanda irangiza aba naba abasinga n'abase babihinginya par exemple ni ukuvuga ngo hari imanza bakoraga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga rero ngo ibintu turimo tugeramo muri iki gihe by'isi ya none aho si mu Rwanda gusa aho ngaho ndakingura parenteze aho usanga za leta zishaka kwinjira no mu buzima bw'abantu kugeza no mu buriri no muri dushe gushobora gusanga rero n'u Rwanda iyo ndwara yo iriho irufata kujya kuvuga ngo urashaka kumenya uko umuntu yaterekeye iwe mu rugo arimo aterekeye ingabwa ye bidahuye n'iyawe idafite n'igifungo na gahunda za leta bidafite aho bihuriye. Hari ibintu dukeneye gukora mu mibereho yacu kugira ngo umuntu akure mu kwemera kwe akure mbese asagambe ku mubiri andi nako kandi agira uruhare mu guteza imbere imbaga rusange nawe ifite ibyimuha basangiye kuko ntabwo imihanda tugendamo twayaruye yose. Ni ukuvuga niyo mpamvu tugomba kugira icyo dukorera leta ariko ntabwo leta igomba nayo kuza kwinjiza mu gakondo mu kabindi kanjye mukavuga ngo imenye ngo nahavuye iki mu nzi wanjye ariko ngira ngo ariko kuriya muvandimwe wavuze ngo umukuru w'abakondo bamuhaye icumi bamuha ingabo bamuhane iki ahubwo iyo banamuhana karacinikove kuri iyo ntacyo byari kuba bitwaye kuko n'ubundi gakondo mu Kinyarwanda umugabo yabaga afite intwaro mu rugo iwe umwami yamubwira ati hurura agahurura na za ntwaro nta zindi bamuha izo ntwaro zikaba zizarindaga ubusugire bw'urugo iwe. Kuri njye ntacyo numva bihinduraho niba bamuhaye icumi se n'ingabo n'ubundi n'ibimenyetso biri umugabo mu rugo iwe niba rero ari umukuru w'umuryango gusa nuko numvise bagaruka ku ijambo ngo yari imitwe icyo ndicyo mvuga ni hari ikintu rero ntari kubona niba ari imitwe se kuki niba yariswe umukuru w'umuryango kuki bavuga ngo yari imitwe byanditse hehe kuko twirinde gukoresha amagambo yavuzwe twasamiye mu kirere kuko bibaye rya imbere y'ubucamanza umuntu agomba kuvuga ikintu mesurable ikintu mbese ikimenyetso gishobora gukurikiranwa ukamenya ngo kigiye cyagiye cyevuriwa gutya na byaba byiza rero dukoresheje amagambo uko babiri bwite bayavuze ntituyavuga uko tuyakekeranya aho umuntu akekeranya nabyo kandi akabivuga kugira ngo tubyumve. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twakiriye ku mutumba Habiyambere Gerard ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo. Gerard aragiye reka tujye kwa Eugene Kabaka ikaza mu kiganiro muri Sanga aho uherereye n'iki tekerezo cyangwa ikibazo.
Mwiriwe, mwiriwe.
Mwiriweho.
Mukomere mutagoma nago nayo batuko bavugisha.
Komera cyane.
Ye turaho. Ama turabashimiye mbere na mbere mbere na mbere yuko tugira ikibazo cyangwa igitekerezo dutanga. Ibi bintu bitambutse anga mu minsi by'abakono. Iyo nama yo hari ababyita kwimika, hari kwimikwa, hari ababyita gushyiraho umukuru w'umuryango. Ndashaka kubaza Monsieur Karegeya no kumuba uko abitekereza te abifata te abisobanura te twese mu manyarwanda dufite amoko dukomokamo isinjita moko imiryango migari abasinga abacyaba abagesera abakicyo byose turabizi mu Rwanda dufite ministeri minubumwe ngira ngo niyifite izo nshingano zose z'ubumwe bw'abanyarwanda. Ikibazo cyanjye cya mbere Karegeya abyumva te abisobanura te kubera iki ikibazo cy'abakono cyahangayikishije ishyaka riri ku butegetsi abibona te kubera iki bitatangajwe na minubumwe ngo bitangazwe na RGB? Ntekereza ko RGB Rwanda Government Board ishobora ko nayo ku ishobora kubifite mu nshingano bintu by'umuryango. Ikindi urumva ko byakurikiyeho n'ingaruka zigiye zikomeye ku bantu batandukanye. Vice Mayor Musanze yareguye ejo bundi, kandi cyatumye yegura ni kwitabira uriya muhango byiswe iryimikwa ry'umukono ry'umutware w'abakono. Hari abantu hahise habaho kongre y'ishyaka riri ku butegetsi, abantu bajya gusabiramo imbabazi. Karegeya abyumva ute guhuza umuryango nyarwanda muri za tribu tuvuga ngari tuhuriyemo? Karegeya abyumva gute ku buryo ikibazo cyo kwimika umutware w'umuryango ishyaka ariyo ryarigizemo imbaraga zikomeye ndetse rigahita rikoranya kongere isa nk'igihuse mu buryo bwo busa nko kwihaniza abo bantu mu bintu byabaye ku mugaragaro peacefully bikaba ibirori by'ibyishimo. Ubwo Karegeya aransobanurira
reka gusubiza arakumva.
Ego
arakoze umuvandimwe. Ariko nikwitiranya ibyiswe igikorwa cyavamo umutware w'umuryango ntabwo kibeze nk'icyitwa umukuru w'umuryango. Kwimika umutware w'abakono ukamuha ingabo n'icumu, jire we arabihubuye ati wa muhana Karachinikov. Iyo ngabo niyo kurinda bande mu gihugu gifite abarinzi? Iryo cumu niryo kurasanira bande mu gihugu gifite abarasanyi? Ibyo ni byo byahinduye isura. Naho abakuru b'imiryango, nanjye mu muryango wanjye ndi umukuru w'umuryango, ariko inama ibaye ntabyo birango. Ibyo ni byo bigenda bibiha imbaraga. Rero nanjye nibaza ngo buri bwoko bugiye bugira uko kuntu bwimika abakuru abatware babwo byahindura, navuga se ngo byaba nk'iki uruvangitirane? Abantu bakabiberwa ngo ninde ushinzwe iki ninde ushinzwe iki? Kuba bihangayikisha FPR nubwo ntari umuvugizi wayo, urambaza uti ubibona ute? Ngira ngo FPR ngira ngo mu ishingwa ryayo ni rimwe mu mashyaka byabayeho bihangayikiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ntabwo ibisumbya minumwe, ariko minumwe nayo yaje nyuma. Icya kabiri guhangayikira ubumwe bw'Abanyarwanda biri mu nshingano, biri mu ntego z'ibanze z'umuryango FPR Inkotanyi. Ibirenzeho byavugwa n'abayivugira, ariko nibaza ko yo icyaba ikibazo cyose ku bumwe bw'Abanyarwanda yitaye interveni, ari nariyo mpamvu navuga ngo niyo mpamvu byahise byihuta. Ishobora kuba yarakibonye nk'ikibazo, ariko nk'uko nagusobanuriye n'ubundi ntabwo bivuze ko kuba abantu bagize ubwoko bumwe bamenyana, abazigaba bo muri Rusizi bamenyanye, abacyaba bo muri Rubavu bamenyanye, ntacyo byabitwaye bifite umurongo bigenderaho. Ariko kwimika umutware ukamuha ibirango by'igihugu, uburyo byubaho, indirimbo yubahiriza igihugu, ikirangantego, idarapo, ibyo ni ibirango by'igihugu. None ibirango bihabwa umutware w'akono biraranga iki? Biramuha inshingano ki? Icyo rero nicyo kintu gukumira gufatirana, ngira ngo umuryango wa FPR wakoze icyo wakoze ni ugufatirana bitarakura ariko nanone ngiye nkavuga ngo iyo ministeri minumwe ibishije cyangwa na za RGB zabiha umurongo kuba abantu bararitekereje ntago ari bibi ijana ku ijana nanubwo ari byiza ijana ku ijana bareba icyiza kiri mu kuba abantu bagize ubwoko bumwe bamenyana n'iki byafasha ese bafasha guca imanza ese bafasha bakareba n'ingaruka byashobora kuba byazana ikimenyane n'urugero ukagatanga wenda niba bamenyanye yajya gusaba akazana atahari uruwo mubaye yamenya ko ari umukono wenda akamuha akazi atashoboye rwemeza mirimo yajya gupigana isoko ati ni uwacu ni umucyaba
buretse gato bwana Jean Baptiste twumve icyo Kabaka ashaka kuvuga umunota umwe gusa amasaha arimo aragenda bwana Kabaka
nibyo nibyo nimba mbyumva neza ibyo bwana Karegeya ashaka
komeza nyarutsa
yego dushaka kubibona mu mboni ebyiri tubyumve ko ari abantu bari baje tubyumve ko ari abantu bari baje mu ishusho yo kuba bakwiyongora kuri guverinoma nibyo
oya ibyo ntabwo ariko yavuze kandi twirinde
ndikubaza
ntabwo ariko yavuze twirinde guha iki kiganiro icyerekezo kitari cyo kuko ubwo turaza gusa naho tugiye kubashinja kandi siko bimeze igikorwa cyabayeho ni nacyo iki kiganiro kirimo kugerageza kureba ni igikorwa cyo gushyiraho umukuru w'ubwoko bw'abakono ariko
mutagoma ntabwo nagiye kure arasobanura ati ibintu uwiswe umutware w'abakono yaragijwe biri mu ingabo biri mu iki n'iki bisobanuye iki naho nashatse kumva
reka kubwira kuko aracyari ku murongo
yego murakoze
ikipe birango uko byamera kose niyo bavuga ngo ni kamambiri cyangwa ni inkweto ikoze mu cyuma kwimika ugahabwa ibirango hari icyo bivuga nibyo Jire yavugaga mu mihango isanzwe umuntu umuhaye inshingano umuhaye n'ikimenyetso biyongereye uburemere ntabwo bikiri ukumenyana ntabwo bikiri itsinda ntabwo bikiri kimina ibyo nibyo byagomba niyo kandi ikintu bakoze ni uko kidagifitiwe polisi iramutse igiye ikavuga ngo abantu bamenyana kugeza ku rwego bafashe igihugu kugeza ku rwego icya kabiri nshobora kuvuga na FPR kuba yafatirana andi yo kuba ifite mu nshingano mu ntego zayo guharanira kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda ikindi cyagaragaye ni uko benshi mu bari muri iriya nama ari abanyamuryango byaragaragaye kuko muri kongere bari barimo none niba bagiye mu Kinigi FPR ya Rusororo na FPR ya Kinigi ubwo urumva bitabaye ahubwo bitabaye deja gucamo umuryango mo kabiri ni ukuvuga ngo kuba yarafatiranye icya mbere ni uko abari barimo benshi ari abanyamuryango bayo kandi ibyo ni no gutatanya imbaraga ariko icyo kuvuga ngo bimitse batanga ibirango bifite iyindi konotasiyo musasizi arabizi muri literature gutanga ibirango bivuze ikindi kintu kiremereye kurusha kuvuga ngo abantu bahuye inama zirabana n'ubu tuba tuzivuyemo abantu bashobora guhura abiganye abakomoka aha nta cyaha kirimo ariko kuvuga ngo twimitse umutware wacu tumuhaye ibirango bivuga iki bizakora iki ikindi iki
mukanya
hari ikibazo umuntu wese ushobora kugirira ubwoba
mukanya gato turajya kwa musasizi tumubaze kuri icyo kintu nanone tukigaruke hariko reka tubanze twakire Bateri Fabrikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Igitekerezo unyarutsa cyangwa ikibazo
none ko numva bimitse cy'abagatora barabanje bafite abakandida barabamamaje cyangwa baravuga ati turatoye icyo ni ikibazo cya mbere ese ko wumva ko biyakiriye muri za hoteli aho hantu za Kinigi bazagiraho wenda bagira icyiciro bavuga ati niho tuzaba umuryango wacu ni ahangaho uzajya ukora nyirwe n'aho batari bakodesha mu mahoteli
urakoze cyane Bateri Fabre sinzi ubajije ibibazo bikomeye bishobora kuza gukenera umuntu wari uri muri iyo nama kandi ndatekereza ko hano ntawe twatumiye kuko urabaza niba bariyamamaje niba baratoye uburyo bamushyizeho ariko ubwo wenda turaza kwisunga Karegeya kuko ari uri mu Rwanda ashobora kuba yaramenye ayo makuru ariko atarayamenye nabwo ntaribi ariko tubanze nanone tujye kwa David Nsengiyumva w'imututu ikaza mu kiganiro muri sanga.
ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Aho uherereye unyarutsa n'igitekerezo?
Nitwa David Sengimana, mu karere ka Nyanza Kibirizi, mu Ntara y'Amajyepfo.
Yego.
Mbere na mbere ndabashimiye ku nsanga y'amatsiko nziza mwatuzaniye. Ndagira nti nkibona hose mwashyizeho navuze ntiyari ikwiye cyane, kuko numvaga mfite ibitekerezo ushaka gusangaho. Nibuka ejo bundi nibwo namenye nyine icyo kibazo cyo kuba harabaye kosa naryita ikosa gushyiraho umwami w'abakono. Noneho ndavuga nti
ariko ntabwo ari umwami bashyizeho, ni umutware.
Ni umukuru
w'umuryango w'abakono, ntabwo ari umwami.
Voila. Ariko kuriya twabyita ni umukuru w'abakono. Ndavuga nti muri sosiyete nyarwanda tuzi uburyo ki ibintu byo kuba washaka kuba wacamo abantu bice ntabwo byaba ari byiza cyane, kuko murabizi neza abadage bajya gukoresha divise puhinye mu Rwanda kwari ugucamo abantu ibice bakayobora kugira ngo.
Ariko bariya ntabwo baciye ibice, bashyizeho ubahagarariye.
Ariko nka sosiyete nyarwanda ntibaza ibyo bintu, ntabwo nari hari ibyo bintu, hari abantu batekereza gutyo. Iyo nari ko byacitse cyane kubera ko tuzi impact byatugizeho mu mateka yacu, murabizi mu Rwanda. Kuvuga ngo ushyizeho umwami unani umutware runaka, n'ejo bundi wazajya kumva abacyaba bashyizeho uwabo, abashinga uwabo, abega uwabo, ibyo ntabwo byatugeza. Hawe nkibaza muri sitati y'itegeko nyarwanda, ese iyo umuntu agerageje kuba yacamo ibice cyangwa se akagerageza kuba yagabanyamo abanyarwanda mo ibice nk'uko byari byagenze mu majyaruguru muri Musanze, ese itegeko rimuhanisha? Kuko nararebye
ubwo icyo gihe bwana David Nsengimana, iryo tegeko kuvuga ryabanza no kwemeza niba koko ibyakozwe ari ugucamo ibice, kuko ushobora gusanga nanone mu gusobanura kwaryo rifite ubusobanuro ritanga. Sinzi niba ucukije igitekerezo cyawe kugira ngo, kuko umwanya urimo uraducika.
Yes, nayo ndimo mvuga nti kubera ko nagerageje gusoma stati y'itegeko rishobora guhana icyo cyaha, nsanga ntago riri bijyamo neza, kuko ni icyanjye nk'uburemere bukomeye cyane. Kuko iyo ushatse kuzana divisiyo mu bantu, donko mbifata nk'aho like a party y'abo bantu uri mushaka gucamo ibice, wikize ku ruhande, kandi mu by'ukuri
umurongo wawe rwose
y'u Rwanda,
umurongo wawe ntabwo urimo kumvikana neza. Gerageza ucutse igitekerezo kandi ujye ahantu hatari umuyaga.
Igitekerezo navuga nti n'umuntu ugerageje kuba yazana nk'ibyo nk'ayo niyo diviziyo mu bantu, itegeko rimuhana nyirizina. Ese nka leta ni nk'ikihe kintu iteganyiriza
umuntu? Urakoze cyane David, reka twihute tujye kwa Marcel nawe hanyuma mukanya ndazi wawe musasizi usubize ibyo bakubajije hanyuma dukomeze. Marcel?
Yego, ndabumva neza kandi ndabaramukije.
Yego Marcel.
Mperereye i Kigali mu Rwanda. Ndiho icyo nshaka kuvuga ku bijyanye n'ibindi bizabaye mu Rwanda n'uburyo wenda njye mbyumva ku giti cyanjye. Ukuvuga ngo hashize imyaka 29 u Rwanda rubohowe n'ingabo za FPR Inkotanyi, umuyoboro bashyize imbere ni uwo kudacamo ibice abanyarwanda. Ubwo abakoloni bazaga imbere mu gihugu, baje bashyiramo ibice bataba naba, tugira ingorane z'uko n'abanyepolitiki basa nk'ababonye ubwigenge, baje ntacyo basubiza ku byazanywe n'abazungu, baza nabo bagendera muri ya nkweto y'abazungu. Umuntu mwabyirukanye abaturanye na basogokuru bawe na basogokuruza bawe, ukamubonamo umututsi, umuhutu, umutwa, ibyo bibi rero umuryango wose nkotanyi ngira ngo nibyo wanje
garuka kubakono
ubundi ngarutse kubakono beze ubundi biyamikiriza ko impamvu byavuzwe nuko mu Rwanda nta muntu w'igice runaka ukibamo ahubwo ubu abantu bose ni abanyarwanda ngira ngo muri Rwanda Day yigeze kubera Boston niho Perezida Kagame yari yagarutse ho ngo mbe yigeze Japan ntiwakubaza ngo uri umuhutu yigeze USA ntiwakubaza ngo uri umututsi pasiporo ufite niyo umunyarwanda ku buryo kiriya gikorwa kitamaganwa icyari gukurikiraho n'abagitura bagombaga gukora umwami wabo n'abahima bavuga ati abimitse undi mwami ugasanga igihugu noneho kibaye akavuyo hariya ngo hari agatsika kanaka hari agatsika kanaka hari agatsika kanaka tekereza ko ari ibyo ngibyo leta yanjye nkanjye abakono sinari mbaza ari kugura ukumva kwitora abakwitora bagatanga invitation mu buyobozi uriya wari vice mayor wa Musanze nyine wari wagiye ari umushyitsi mukuru ni ibirori byari birimo vice president seneti uriya madamu Nyirasafari Esperance nawe ngo yari abirimo uriya wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi nawe ngo yari ariyo so ni ukuvuga ngo icyagomba gukurikira ngo ibintu bitamaganwa buri cyangwa se buri bwoko muri ya moko 15 avuga ari mu Rwanda y'abagetsi b'abanyiginya n'abaki bwari guca buri gace kwimitsa umwami wako ukibaza abacina abari mu wako gace bazayoboka nde mu gihe igihugu cyahisemo politiki.
Urakoze cyane bwana Marcel. Tugaruke iwawe bwana Musasizi, u Rwanda rutagira moko mu myaka tutazi umubare uri imbere, abantu bose ari abanyarwanda, hari bagiranye abanyiginya abakono n'amoko yose, u Rwanda rw'abanyarwanda gusa. Ntubona ko ari u Rwanda rwiza kuruta u Rwanda rurimo amoko?
Urakoze cyane. Icyo kibazo ntabwo navuga ngo kirakomeye, kuko kugisubiza biroroshye. Icyo nakubwira ni uko u Rwanda rutazigera rubaho, kuko noresi u Rwanda ruzibagirwa ko ari u Rwanda nyine. Izina u Rwanda rizazimangatana bakiri, kandi riba ryazimangatanye cyangwa se rwabaye atomize ku buryo hasigara Musenyi gusa. Ibyo ntifuza. Niho wambwira uti nyogokuru wanjye ntabwo ari umuhakazi nkabyemera. Iyo memoire yaba yasibanganye burundu, kandi numva hari institution ishinzwe kwibuka mu Rwanda nifuza ko yazibuka igahora inibuka ndetse ubuziraherezo. Ubwo rero ku bintu biriho bivugwa baravuga ngo umurongo bashize imbere wa RPF ngo ni ukudacamo ibice abanyarwanda. Ese abanyarwanda bose bakora imirimo imwe? Ese abanyarwanda bose ni abasirikare, ni abapolisi, ni abarimu, ni abacuruzi? Ese abanyarwanda bose batunze kimwe? Ese abanyarwanda bose bafite gurupe sange zimwe? Ese abanyarwanda bose byumvikane ko icyo bita ubumwe kigomba gusobanuka niba ari umwe muri porogaramu politiki igamije ibikorwa rusange by'imbaga y'abanyarwanda? Wi ubwo ni ubumwe. Ariko se muri buri rugo harimo umugabo umwe wavuze ko twese turi abanyarwanda dusangiye byose. Nzabaza nkwinjirire mu nzu kuko turi abanyarwanda bose, kubwire ngo soho kugende ndaremo kuko turi mu bumwe uzabigendera. Ni ukuvuga ngo hari akantu kitwa umwihariko buri muntu agomba kugira, noneho par extension umuryango wumvikana. Ese ubundi kuki wampatira kujya mu rugo rw'umuntu tutumvikana? Birashoboka ko ntabwo na hano aho ntuye hano ntabwo abantu bahura ngo baseke gusekerana bashimika amenyo ntabwo ari bwo bumwe siyo harmoni bubahiriza itegeko. Ni ukuvuga ngo rero ubwo hari ikibazo cya faiblesse yo kutubahiriza itegeko cyangwa se itegeko riri imprecis mu Rwanda. Ubwo rero nkaba mvuga ngo niba bavuga ngo abenshi mu bakono karegi yabivuze merci, kuko yavuze ati abenshi bari mu muryango wa RPF hashobora kuba harabaye amatati mu gukekeranya, bati bari abantu ko bakoresheje ijambo ubundi twari tuzi ko ari twe turyihariye, icyo kikaba cyabyara amakimbirane. Noneho ariho mvugira yewe nti birangora kumenya ngo barashinjwa icyo abakono, kuko basiva ngo turi uko turabashinja nyine n'iki bakoze kidasanzwe, kuko ntituzi. Nakubwiye nti hari intersection irimo abakono bari muri guverinoma, abakono bari muri RPF n'abakono basanzwe nabo batumiye basangiye ibirori.
Ariko hari akantu kabaye ko kumuhereza icumu n'ingabo karagiye yigeze kubivuga ati igihugu gifite abarinzi baguhereza intwaro zo kurinda iki?
None se intwaro zo kurinda iki? Intwaro za leta zirinda espace public ubundi. Noneho rero intwaro simbolike izo ngizo, none se bashaka kuyobora abantu badafite commandage, ubusugire bw'igihugu bushingiye ku baturage nk'uko ubukungu bw'igihugu
cimisoro niba uncimisoro kambira ngo inaga imisoro y'ikindi kindi cy'ubukungu bwa leta n'igihe bushingiyeho bijebije umutekano wanje nawo ugomba kunshingiraho burya nawo bakonero siva ngo bazarinda umutekano wabo kuko utarinzwe ntabwo ibyo mvuga ariko ni ukuvuga ngo umugabo mu kinyarwanda kugabwa n'iki umugabo biva kunshinga kugaba umugabo ni umugabo ugabwa agabwa n'umwami nyine w'u Rwanda cyangwa z'umuperezida ariko ntabwo ari ukuvuga ngo umugabo agomba kuba ari umuntu emasculé ntabwo ari umuntu uko nye ni ukuvuga ngo ntabagabo umugabo agira ijambo ryo mu majije tuvuga aravuga nta titire sinzi rero niba bashaka kuyobora ibishufungwe naho kuvuga ngo imiryango gakondo izavaho bifite icyo byishe nge ntacyo mbona kuba uri umwego uri umuziga buri ubundi se ninde ubimenya ubimenya ari uko mugiye mu mihango ya kinyarwanda cyangwa mugiye kujya mu masaha yo kubana kugira ngo utabana n'umuntu kuko hari imiryango izirana kubana mu kinyarwanda burya nubwo ngo kiriza yakwikirazira ariko iyo cyano rije iri kubwira ngo naje kubera ya mpamvu iraza pareyi ntabwo rero kubwira ngo kubera ko hatwagiye mu bumwe muri leta y'amajyambere iyo miziro ya kera ntiza irahari imitekerere idahiguye n'izaba kuba hiteka ryose hanyuma rero nkavuga ngo mwitondere kuvuga ngo buri bwoko bwakwimika umwami wabwo buri bwoko bwagira gute nabavuze nti muri buri rugo harimo umugabo none tubivuga abagabo ni bumvira leta se ntibakora ibikorwa bijyana kuri gahunda za leta ziteza imbere ni ukuvuga ngo nk'ubwo barebe ngo karegeya gikomejeho avuga ati ibyo byango ni ibirinda iki ni ibirinda ndeko kuki bakoresheje ijambo umuryango wasa tubwo nge ndumva konfure yarahishingiye ahantu kuvuga ngo abo bakono bashobora kuba bakeka ko wenda ngo navuge kongera ya RPF yateranye kuko hari abayidoroge baketse ko abo bakono bashatse gukora usurpation y'ijambo ryakwitwa nka market pole ya RPF umuryango niba aricyo kibazo bagagisobanura kuko kiri kibazo cya leta noneho cy'abaturage mu Rwanda ngiye barambiye ngo umukono yagumutse yagize ate ntacyo bindebaho niba ari ikibazo cy'umuriro wa RPF iwabo n'abakono niba gikemurireyo biza kutubwira ngo biratureba twese bageje muri mu imbere naho ubundi umuryango ntabwo uzambuza kuvuga ngo ni inkura abega ubundi twebwe turabacyucuje ubusanzwe ni inkura n'umuntu duterana ubuse mu byara ngo ntibikora kubera ko ahubwo ibyo ahandi mu bihugu nka bya Senegal nibyo bishingiraho ibyo nakwita ubusabane bw'abaturage muri bose bavuga turiya ni umushumba mbese bikahinduka urubyiniriro naho tuzaba muri sosiyete iri constipe tumeze nk'inka ziri mu rupangu umuntu atagomba kujya gusaba mbese ku jona nita gusaba na wenda abo bakono bishobora kuba ndumva biri muri cadre irenze iyo ndimo ntekereza kuko ndakubwira nti done si ntaje sinzi ifite ubundi ndibaza ngo renseignement y'u Rwanda ibyo bintu byabaye injure bigira ikora iki karegeya ntabwo navuga ngo wavuze uti ntuvugira RPF ariko ntabwo navuga ko uburyo uzi RPF ari bwo buri muturage yizimu wambwira uti ibyo bintu byarabaye era senyumira ntiyabimenye n'ibitarabimenye yari iri hehe koko yari ihumije yari ihugiye mu ki ihungira biba kabiri none bitaye impaka turimo tuvuga ko ubungubu bitari ngombwa ibyo bintu byabaye gutyo habaye iki murakoze
amasaha ntabwo atubaniye ariko mu masegonda 30 gusa niba bwana Karagiye wabishobora jira ati u Rwanda rutagira yo moko ntabwo ruzigera rubaho nubwo abantu batabivuga ndani muri bo barabizi yuko bari mu bwoko runaka bw'abanyarwanda
birumvikana ndumbo inota yatujyanye niba ubwoko buhari buri mu mitwe y'abantu biyizi ikibura akabaru kugira ngo bamenyane nibyo navuga ko ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda yabiha umurongo buri wese azi ngo duwo muri ubu niba bizi ko ari muri ubu ko yakwifatanya n'undi nintu ubumwe niyo yagombye gutanga umurongo byafashe iki ibyo icyo byakwangiza bakagikumira ariko ibizima byavamo tukabikuramo kuko mu mitwe y'abantu birahari buri wese azi ubwe so kuba bakwishyira hamwe ntabwo ntacyo byakwica icyangwa ni uko bafite umurongo ngenderwaho icya kabiri jira avuga rero ngo rasanyuma y'u Rwanda sindi umuvugizi w'izo nzego ariko igishoboka ni uko mu butumire bashobora kuba batarandikagamo ngo tuzimika umutware ngira ngo nabariya bose basabye imbabazi twakoze amahano nta wahagurutse ikigara azi neza ko agiye mu muhango wo kwimika umutware ashobora kuvuga ati abakono twishyize hamwe turashaka nk'uko yabivuga ati twabaza inkone muze tuyisangire
Bwana Jean Baptiste Karegeya yareka ngo shimira amasaha ntatubaniye urakoze cyane kwitabira kino kiganiro nshimire na bwana Musasi zigihanze namwe mwese nshuti mwakuri iki kiganira batanze ibitekerezo nabo tutashoboye kubyakira ndumva kibaye kirekire ariko buriya naho butaha kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira amahoro n'amahirwe naho mukanya saa 12.